kuleti ananipeleka peleka ananijali sana mimi ananipeleka peleka ananipenda sana mimi mpole wangu mpenzi mpole wangu sweetie ananipeleka peleka ananijali sana mimi ananipeleka peleka ananipenda sana mimi. Nikiendaga kazini, yuma nasi naibiwa. Roho pape, pape, nadunda. Roho pape, pape, naibiwa. Roho pape, pape, inadunda. Mapenzi penda nae kupenda. Asiye kupenda, achana nae. Nice ham, ham.
Hata neki wadolo ana nichangamsha nichangamsha hata neki wadolo
la 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 kidume nimeshikika la 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 kidume singatuki
la 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 la
kidume nimeshikika
la 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 la
kidume singatuki.
Unapiga gita ndugu yangu, unasikia kama
hapo. Yeye.
Eh, bado.